igbosongs.com.
Ndị odogwu n'ime Chineke, ọfa ka anyị na-ekwu maka fa.
Ayo koko mama, egwu ndị odogwu ka na-eti.
Ya mazi egwu, ngwaje n'ụsọ ya chọrọ ndị na-akụ egwu ebe a. Ife odogwu ka anyị na-eme.
Mmeje mmụọ n'ime Chineke. Ya, odimeje akaba.
Ndị nụlụ egwu ya ekwe n'isi.
Mmeje mmụọ.
Isi nụlụ egwu m na-eme ya lee.
Odimeje akaba. Ya.
Chukwu, onye mmendo Chukwu, nnụnụ Chukwu bi n'ọzala, onye ndị mmazi na-akwokwu, onye mmendo Chukwu. Bịanụ ka iyọli bụ ọyọli ma, bịanụ ka n'iziri bụ ọyọli ma. Ida,
Odumeje akaba.
Ọgba nganga baa n'ime Chineke, ọgba nganga baa n'ime Chineke, Omodogwu mee n'ime Chineke. Omodogwu mee n'ime Chineke, Chineke m onye nwe nganga, Chineke m onye nwe ife odogwu. Ọlụ odogwu lụlụ ka eji mara odogwu, Igbo odogwu, anyị Igbo odogwu.
Si ni maji maji ni maji ni, Balu keja si maji meji, Kani meji maji 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 ni, Kani meji si na numa si na esi ni.
Ife odogwu ka anyị na-eme.
Odogwu ndị nwere obi.
Ife odogwu ka anyị na-eti.
Odogwu ndị nwere obi.
Ife odogwu ka anyị na-eti.
Odogwu ndị nwere obi.
Usoro odogwu.
Odogwu ndị nwere obi.
Malodogwu nenu wa
ida odimeje akaba
ivonye mekeji malia
banu meji maji meji ni
nke melu keji malumu
banu keja maji meji
imanaze ga deji rokwa nugo
kanu meji sna ni masna esi
omume 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 ka nemu odogwu odogwu ade mempoto
ida odimeje akaba.
Igbo Jesus etiwegolu mo, egbo Jesus agbọbagolu mo. Ị na-agụ m nsị, ị ma na mbụ odogwu. Ị na-agbọ m egbe, ị ma na ọdechi. Ị na-egbu m mma, ị ma na ọdaba. Egbo Jesus na-agbalụ mo, igbo Jesus na-akụlụ m akụ. Ị na-akụ m ọgụ, ị ma na ọdechi.
Ọdaba, Chanumbe, egwu ndị odogwu n'ime Jesus m.
Haba san, igiligi.
Ife gwu nnụnụ ka anyị na-emelụ. Ụmụ Jizọs ga-adị ndụ. Ndị odogwu nnụnụ ga-adị. Egwu Jizọs etibego. Igbo Jizọs n'ala nkanụ. Okere Jizọs na-adị ijele. Odumeje mmụọ. Okere Jizọs
na-ala.
Igbo Jizọs na-edute. Onye nwere ụkwụnya pụta. Onye nwere ụkwụnya yọrọ ya. Achọ nka nkwụ dị na
Libasa.
Achọ nka nkwụ egwu ihe. Achọ nka nkwụ
dị na Libasa.
Onye yọrọ ịbọ dịrị ya na mma. Onye yọrọ ịbọ sebe dị ya na ibu. Igbo Jizọs ka nso eji. Okere Jizọs na-aza
ụwa.
Igbo Jizọs na-edu ute. Ugwu odogwu n'ime Jizọs. Egwu Jizọs ngwa yọrọ ịba. Baji meji,
baji
maji maji, baju kaji maji, baju meji, baju keji maji maji, baju kaji maji maji, kadu maji maji maji, baju meji maji meji, kadu meji maji suti
maji,
tuku amiko di maji maji, ida akaba.
Anya toro ndi na tu egwu ebe a. Ị na-atụ egwu shi tuo baakị. Bịa mazi egwu ngwa waa, waa gị a. Ife odogwu ka anyị na-eme, egwu odogwu ka anyị na-eti. Odogwu n'ime Chineke, ọkpa nganga n'ime Chineke. Egwe ndị nsọ, Igbo Jizọs. Obanganga bani mechineke Obanganga bani mechineke Umodogu meni mechineke Umodogu meni mechineke Chineke monye wenganga Chineke monye wivodogu Chineke monye wenganga Inakumogu imanambodogu Inebumuma imanodechi Ebwe Jesus na balumo Ebwe Jesus na kulumo Ewendisa
Aya, aya
Odogu bundi mwalopio Odogu bundi mwalopio Odogu bundi mwalopio Odogu bundi mwalopio
Anya bule kuwe jemezia Kaije kene ndi podogu nime chuku Aha, ndi mwalopio mao
Ebulu mbegu mbato boto Obote beke munetie Dida Abatam Indonesia Indonesia no Jakarta Onye kabubu legu atoche Ife chite lunu kembu No leave kite Ife chite lunu kembu Nanuli Agaba Ndi melogo nuwelika Ndi lulu nona palakale Omu mwanyi ajaju Ne wangoli makochento Ne wangoli makamosedu Okutili mwosedu Ija Agaba
Okutili okutili chuku Okutili mwosedu Sofia Jakarta dogu Omero rabia Onyoma to chugu negene ineguoma Okwekwo dogu Ivo dogu kanyi inema Odogu ojiro nweti nyasu nofe South Africa kaine jenu Na nyiche kupe mmadu mwedevesianu Chifo chine nyesi kofu Akuko chuku delu ndioko Odogu na Cape Town South Africa kina jebuli Imaniso no dogu Imaniso no dogu Anabwa yebwe Anabala gumba Anebu ima Imano dechi Akuko chuku delu ndioko Chine nyesi kofu
EboSongs.com
Chief Mrs. Adora Wachuku Linda Wanyoma Ada Ada Diorama Stainless Wanyoma Udala Kuko Chuku Denundio Kuna Sautu Ezi Mwesu Mwabunu Village Oka Webiwa Odumeje tiyele mwanu negu
Aba chamu na South Africa Chino nyezi kofu Chida Akukwa chuku delu ndobo Ebulu megu bata South Kante neno dogu Matifo dogu ne Amerika Odogu jineka piotake Odogu na regage Ida Badu ketis man medli Chiti ketis match match nicely Kandu ket match madly Kandu ketis man mesli Ida Udi meche mo Ida
Kaje kene nodogu Na maju muka china suka Ojimote mo godogu
Ida Jakaba
Chief Uche na Uguja Kennedy ni Bodogu Government man Odogu Inabopo mumado Bodo Yago Ndibu nye moto Bodo Fuli Ananya Ojimote moko na suka Numekene yo Government man na China Government man na Cambodia Government man na Indian
odogodogodogo ni zuke me ivodogu kai neme
odogobundi mwalobio
government man
odogobundi mwalobio
onye nwoboda bia
odogobundi mwalobio
imani nwolobi
odogobundi mwalobio
ivodogu mekeji malia
odogobundi mwalobio
government man
badu meti smash smash nicely tupo me code major bomo tupo me code major bagaba badu meti smash smash nicely abo suna tu mebuwa anakumbobo ogo na tu na diebuwa alo sina sadia so ewu totogu kaneti
odogogo
ni meti zose
odogogo
ni mwalobio
Odogobundi
mwalobio Badu be kajibati Badu be chisi mas mas na esili Chadu ke chisi mas mesili Chadu be chimaji nunduki Sindu ke chisi manu majili Ida
Chief Chuku mesa da chie Ojendo na jam nindioma Anu na kulundibo na jam ninine Coordinate ondibo na jam ni udogu Ojendo na jamini ifo dogu kineme Odogu bundi mwalobi
Odogu bundi mwalobio Odogu bundi mwalobio
Inabomebwe
Odogu bundi mwalobio
Imanodechi
Odogu bundi mwalobio
Make you wanna sound Nike wanna sound Dida Oji neke moko Oji numote moko Ifine melikano Nike wanna sound Nike yodoku
Kachuma chuzi na mebe si beteka
Dida
Kachuma chuzi na mebe si beteka Ndumudi na kachuku Ndumudi na kachuku biamu Ibeti nyala gunonu neno Onyila de metuaka Mancha
Chandu kechi smanu meji Banu kechi maji maji li Banu kachi maji manu meji Banu kechi smasi maji
Uso chuku wachi ziluso Australia odogu Ni biase bwe onu makene yo ni sobili uzo chuku mwati ziluzo Australia kina jebili iso na ndi odoku odoku ni mechi nekemo ebwe Jesus na bali inu ebwe Jesus na tili yegu
banu kechi maji maji li uzo chuku mwa mwati kusiluzo Mwachi siluzo Mili in Australia Dida Mili wonine Odogu na nine kene
Iso no dogu Ifo dogu kanyine me North America kanabata
Dida Udme jakaba
Enche kube modogu wan na North America
Udumete akaba Ida, udumete mo
High Chief Royal Prince Divine Raymond Olikago
Ida, udumete akaba
Isi mila data wan of Lilo
Udumete akaba Udumete mo
Dombigi na Iroku Udogu niso nipakame North America, Ivo Dogu Kanye
Odogobundi mwalobio
Isimila Bata
Odogobundi mwalobio
Isimila Tata
Odogobundi mwalobio
Olika Aguwan
Odogobundi mwalobio
Nalilu Ndioma
Odogobundi mwalobio
Onyoma Nekene
Odogobundi mwalobio
Odoguwan una North Carolina Udumeje Kene Lumia
Odogobundi mwalobio
Kandumechi Smart Masili Kandumechi Smart Manu Ketili Badu mechi smash smash nicely Tupo me code major bomo Tupo go am cold major bagaba. Bad to bet is much much nicely. I was soon to make well. Anna Kumbo, all good not to net you. I lose in a sad yes. A good dog who can get you. A dog would not need that. Si Matilia, Chukula Mote, Ando Nekulola, Mwoku Meleze, Mwoku Melokalana, Esho Yoyomato Tupu, Kabadilu, Umwotoku Nime Jizose, Ebu Jizose, Waya Lebanu, Majime Jiji Majimajima, Panu Kajimajima Numeji, Banu kechis masimaji, banu kachi baja fitu. Onya meto tuku, iwani neti lutuku. Onya meto tuku, nunu tuku binazala. Onya di mazina boku, onya meto tuku. Bianu kai yoli foyalema, bianu kai zini foyalema.
Tuku meko dumete. Ibo Jesus na kulani, ebo Jesus na balani o, ogele Jesus na kulani gunu. Ivo dogu kani neme, odogu ni me Jesus mo, odogu ni me chineke mo. Ina bomebo, imano dechi, ina kumogo, imano dele. Omuma muma muma kane mo dogu, omuma muma muma kane mo dogu. Iman is a garden, you don't know what
you want to put up, and you said, I'm not going to be a
good man. I'm not going to be a good man.
I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a
good man. I'm not going to be a good man. I'm not
going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good
man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man. I'm not going to be a good man.
More music at ibosongs.com.